Ey, Concordi. Das sind wir. Idare kwenye blood, me ano danda. Click clap, blow another clap. Banga na mimba ya success. And now I see father. Money on my mind, so I play harder. Leo ni lazima vitimbi. Team hongo walai. Leo hawapachi niko who's that girl. Kievee anatisha, tisha na hiyo. Future kwa jeans.
Akileta maringo kisogo, niko carefree, niko yolo. Akitest anapata di kama joho. I let her know. Akileta maringo kisogo, niko carefree, niko yolo. Akitest anapata di kama joho. I let her know. From, come on jump, leo ni kubugi baby get down. Kuna sora zitu kate kate maje. Kuna sora zitu kate kate maje. No more from, come on jump, leo ni kubugi baby get down. Kuna sora zitu kate kate maje. Kuna sora zitu kate kate maje.
Drop from the start, yeah they know that. Buff that Kali, I ban that. I'm far from it, Vinicola aim to surpass that. Kubonga ni minimal, mi wallet iki yap much. Niko na the realest here. Na watoto kibao, utadhani daycare. Mark King tuna bang right here. Sincere, leo ni masin right here.
Kani mula tunabonga ni mabundal. Nipate H-Town Kamerunda.
I make dough, son, I make sense. Even in stormy weather, me see rain check. So fresh, that only antique. Dynamite flow, when I blow, it's a mad thing. Yeah, leo ni ka tsunami. Siku na sola, lazima tukate maje.
No more frown, come on jump. Leo ni kubugi, baby, get down. Kuna sola, zitu kate, kate maje. Kuna sola, zitu kate, kate maje. No more frown, come on jump. Leo ni kubugi, baby, get down. Kuna sola, zitu kate, kate maje.
Singo jitete, kani kamyoso jitenge, kani muziki tudunde, leo ni kujicha ucha kama na ovaka. Uko singo jitete, kani kamyoso jitenge, kani muziki tudunde, leo ni kujicha ucha kama na ovaka.
Jean hadilini ni mabills tu na mimi kila siku kila wiki wiki wiki. Calling the shots iko nini 1 2 nini nini. Kupewa itabidi bidi so high. Wa the mood ina sink deeper. Swag sika feel sika siwezi fika. Buda leo niko ndani ndani. Utugia zoki nipa mapenzi ya tate.
No more frown, come on jump. Leo ni kubugi baby get down. Kuna sora zitu kate kate maje. Kuna sora zitu kate kate maje. No more frown, come on jump. Leo ni kubugi baby get down. Kuna sora zitu kate kate maje. Kuna sora zitu kate kate maje.